abakulembeze b'ekyotera nga bakulembeddwa mwakulira ebyokwerinda RDC Apollo Mugume balabudde abazadde ku baana batanaba kuddizibwa ku masomero nti bano bagenda kuvunaanibwa. Omusasi waffe Mike Zizinga katuwe ku bino.
Ombaka wa government atuwa mdisukite echo tela Apollo Mugume ya langili debikuwe kweto kuba na watanaba kugenda kumasomero.
Obutuko la chukwe kweto ntisanga bana ngabalye yo balimu ku nonyeza scraps, balimu butare, balimu magaraji, balimu kuweleza ba mechanics. Njaga la kubategeza ngo mchota tugenda kuteka cooperation ba mayors already ba maze kula ira aba kulembeze ba hero C1 mwena ba mpuriza. Mwurabu mwana ngari kucharu utagenzo kusomero. Ututegeza tukwa atumu zade atina bana nabo tubakwati kubanga umwana ino kubera kusomero so nubwecho muzadde wabazadde mwe namba 7 mutwara bana kubasomero masomero ga government tuwaru woku wa yosente mumugende mutwara bana bawene nebe ino kukozesa na uniform nebirara na yimu batwari masomero tumbaleka mbyaro operation egenda maso ato muzadde oja kuswara kubanga oganye kutwara umwana kusomero.